wakumbula leo mazima, ya wakumbula leo mazima, leo nankuliza na. Ya wakumbula leo mazima, ya wakumbula leo mazima, leo nankuliza na. Kumbula leo mazima, nyewe kumbula leo mazibaba, leo nankulisa ngamu, aliso zenyi walafi. Nyewe kumbula leo mazima, nyewe kumbula leo mazima, Zozengi wanafi Weyesho lewa mazwe kata zegile Weyesho lewa mazwe kata zegile Weyesho lewa mazwe kata zegile Tinasivu lewa inza Weyesho lewa mazwe kata zegile Weyesho lewa mazwe kata zegile uba Tinasaskula wa indana Lizeli osho nilangazi mati Lizeli osho nilangazi mati Watete uba Watintana milalila
Watintana milalila
Infundana Son is crazy. What's
in the Tu.